Hallelujah.
Hallelujah.
What a blessed church that is going to enter.
Ni kanisa barikiwa kiasi kipi litakaloingia.
The oil and wine church.
Kanisa la mafuta na divai.
Ezekiel 14 verse 7.
Ezekieli 14 mstari wa 7.
Very fast. I like when you're also reading.
Ninapenda wakati nanyi pia munasoma.
Proof. You're reading it. You're inculcating it.
Munasoma na pia munaichukua.
Taking it in.
Munaichukua moyoni.
Flowing in your blood.
Ikitiririka katika damu yenu.
Making it part of you.
Na kuifanya kuwa sehemu yenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I wish Russia can get a church like this also.
Natamani Russia wangepata kanisa kama hili pia.
And China.
Na Uchina.
And Mozambique and what many countries can have.
Na Mozambique na mataifa mengine mengi.
Oasis of drinking water.
Ya kwamba na wao pia wawe na chemichemi ya maji ya kunywa.
Now, Ezekiel 14 verse 7 I read.
Ezekieli 14 mstari wa 7 nasoma.
When any Israelite or any alien living in Israel.
Muisraeli yoyote au mgeni yeyote anayeishi katika Israeli
separates himself from me and sets up idols in his heart.
Anapojitenga nami na kujiwekea sanamu katika moyo wake
and puts wicked stumbling block before his face.
Na kwa hivyo kuweka kitu kiovu cha kukwaza mbele ya macho yake.
And when he goes to a prophet to inquire of me.
Na kisha akamwendea nabii kuuliza shauri kwangu.
I the Lord will answer him myself.
Mimi Bwana nitamjibu mwenyewe.
I will set my face against that man.
Nitaugeuza uso wangu dhidi ya mtu huyo.
And make him an example of a byword.
Na kumwadhibisha ili wengine waonywe na kumfanya kuwa kitu cha kudharauliwa na watu.
I will cut him off my people. Then you will know that I'm the Lord.
Nitamkatilia mbali kutoka katika watu wangu, ndipo mtakapojua mimi ndimi Bwana.
There's no need to read more. Only that is enough.
Hakuna hitaji la kusoma zaidi. Hayo yanatosha.
You see? He says.
Anasema.
When you set up detestable idols in your heart.
Unapojiwekea sanamu za kuchukiza katika moyo wako.
And then you miss the door that is now open.
Na kisha ukose mlango ambao sasa uko wazi.
Because you have so many idols.
Kwa sababu ulikuwa na sanamu nyingi sana.
Let us go to church. No, I have to go visit my parents.
Wacha tuende kanisani. La, ni lazima niende niwatembelee wazazi wangu.
Let us go to the house of the Lord. No, I have guests coming home.
Wacha tuende kwa nyumba ya Bwana. La, nina wageni wanaokuja nyumbani.
Let us go to the house of the Lord and listen to repentance. No, I have to go golfing with friends.
Wacha tuende kwa nyumba ya Bwana tusikize toba. La, napaswa kwenda kuwa ikule nje na marafiki zangu.
Let us go and do this. I have to go car shopping, checking for a good car.
Wacha tuende tufanye hiki. La, lazima niende kutafuta gari, kununua gari.
Checking for a good plot. I want to build a house.
Nikitafuta plot nzuri, nataka kujenga nyumba.
Whatever the reason.
Sababu yoyote ile.
He says, when you set up detestable idols.
Anasema ya kwamba, wakati mnapojiwekea sanamu za kuchukiza.
And that hour comes, when you are running from north to east.
Na saa ile ije, wakati mnakimbia toka kaskazini mpaka mashariki.
You are wandering from sea to sea.
Munatangatanga toka kwa bahari moja hadi nyingine.
God will not answer.
Mungu hata jibu.
He will turn against you.
Atageuka dhidi yako.
He will turn against you.
Atageuka dhidi yako.
He will turn against you.
Atageuka dhidi yako.
He will not answer. That's why he said an awful silence.
Hata kujibu. Na ndio maana alisema unyamavu wa kutisha.
A shocking silence.
Unyamavu wa kushtua.
A scary silence.
Unyamavu wa kuogofya.
Ezekiel chapter 7:26.
Ezekieli mlango wa 7 mstari wa 26.
7:26-27.
Ezekieli mlango wa 7 mstari wa 26 mpaka 27.
today I want to talk about oil and wine church.
Leo ningependa kunena juu ya kanisa la mafuta na divai.
Why am I spending time on the famine?
Kwa nini nimechukua muda kuongelea juu ya njaa?
I think the Lord wanted to say it, right?
Nadhani Bwana alitaka kuyasema haya.
It seems that is important, very critical to the Lord.
Inaonekana hiyo ni muhimu, nyeti sana kwa Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
25. When terror comes, they will seek peace.
Mstari wa 25, hofu ya ghafla itakapokuja, watatafuta amani.
But there will be none.
Lakini haitakuwepo.
Calamity upon calamity.
Maafa juu ya maafa.
Will come.
Yatakuja.
Rumor upon rumor.
Tetesi ya mabaya juu ya tetesi ya mabaya.
They will try to get a vision from a prophet.
Watajitahidi kupata maono kutoka kwa nabii.
The teaching of the law by the priest.
Mafundisho ya sheria kutoka kwa kuhani.
Will be lost.
Yatapotea.
As will the counsel of the elders. Let me explain to you.
Vivyo hivyo shauri kutoka kwa wazee. Wacha niwaeleze.
Even when he asks the question. Listen, everybody focus on me.
Hata anapouliza swali na kila mtu sikiza umakinike.
Even when now he will ask the question to the Lord.
Hata wakati sasa atauliza swali kwa Bwana.
Lord, will you answer me please?
Bwana, je utanijibu tafadhali?
Help me, Lord. Answer me.
Nisaidie Bwana, nijibu.
Things are bad. The word is cursed.
Mambo ni mabaya, neno ni haba.
The Lord will not give a personal vision as an answer.
Bwana hatapeana maono ya kibinafsi kama jibu.
He will not answer in vision.
Hata jibu kwenye maono.
He will not.
Hata jibu.
Now, even when they will go to the priest.
Hata watakapokwenda kwa kuhani.
They will not get an answer.
Hawatapata jibu.
Because he will tell them, I sent the word.
Maana atawaambia, nililituma neno.
And he refused to take the word.
Na mkakataa kulichukua neno.
That is what the Lord meant by one quart of wheat for a day's wages.
Hicho ndicho alichomaanisha Bwana aliposema kwamba kibaba kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
There will be the scarcity of the word of God.
Kutakuwepo na upungufu, uhaba wa neno la Mungu.
1 Samuel 28.
Samueli wa kwanza mlango wa 28.
1 Samuel 28, because really I want to start on the oil and wine.
Samueli wa kwanza mlango wa 28, maana nataka kuanza juu ya mafuta na divai.
Hallelujah. 1 Samuel 28. Verses 4 to 7.
Samueli wa kwanza mlango wa 28, mstari wa 4 hadi wa 7.
Listen very carefully to this one. 1 Samuel 28, verses 4 to 7, he says.
Sikiza kwa makini sana, ni Samueli wa kwanza mlango wa 28, mstari wa 4 hadi wa 7.
He says, the Philistines assembled and came and set up camp at Shunem.
Wafilisti wakakusanyika na kupiga kambi yao huko Shunemu.
While Saul gathered all the Israelites and set up camp at Gilboa.
Nae Samueli akawakusanya wa Israeli wote na kupiga kambi yao huko Gilboa.
When Saul saw the Philistine army, he was afraid.
Sauli alipoona jeshi la Wafilisti akaogopa.
Terror filled his heart.
Moyo wake ukajawa na hofu kuu.
He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dream.
Sauli akauliza ushauri kwa Bwana, lakini Bwana hakumjibu kwa ndoto.
Or urim.
Wala kwa urimu.
Or prophet.
Wala kwa njia ya manabii.
Listen to me.
Nisikizeni.
When you miss the door.
Unapoukosa mlango.
When you miss to enter into this door that the Lord has sent me to open here.
Unapokosa kuingia kupitia mlango huu ambao Bwana amenituma kuufungua hapa.
The door to the kingdom of God.
Mlango wa kuingia kwa ufalme wa Mungu.
The door to the rapture.
Mlango wa unyakuzi.
Then all the means of communication.
Basi njia zote za mawasiliano.
All the portals from heaven.
Milango yote ya kutoka mbinguni.
Will be shut.
Itafungwa.
Will have been shut.
Itakuwa imefungwa.
So you see that all the channels of communication are about to be shut down.
Kwa hivyo unaona ya kwamba milango yote ya mawasiliano karibu itafungwa.
These are the last hours.
Hizi ndizo zile saa za mwisho.
This is the last hour, by the way.
Hii ndio saa ya mwisho.
And later you know the last minute, right?
Na baadaye mnajua dakika ya mwisho.
Precious people.
Watu wa dhamani.
When the Lord sent the rider of the black horse.
Bwana alipomtuma mpanda farasi wa farasi mwekundu.
After the breaking of the third seal.
Baada ya kuvunjwa kwa muhuri wa tatu.
He decreed two prophecies at the same time.
Alitangaza unabii mbili mara moja.
He decreed a famine of the word.
Alitangaza njaa ya neno.
And revival.
Na uvuvio.
That is the oil and the cheese and the wine I was describing here.
Hayo ndio mafuta na siagi na divai niliyokuwa nikielezea hapa.
He decreed scarcity of revival.
Alitangaza kutokuwepo kwa uvuvio.
And surplus of revival.
Na utele wa uvuvio.
Full flow like you see here.
Uliojaa tele tele kama vile unavyoona hapa.
He said there will be an overflow of revival in some places.
Alisema ya kwamba kutakuwa na mtiririko mkubwa kabisa wa uvuvio katika maeneo fulani.
And today I want to look at who is that church who is in that revival.
Na leo ningependa kuangazia hili kanisa ni lipi lilomo katika huo uvuvio.
What is her property?
Tabia zake ni zipi?
That you may want to be like that, right?
Ya kwamba unataka kuwa kama hilo kanisa.
Yes. Turn with me real quick.
Fungua pamoja nami kwa haraka.
To the book of Leviticus chapter 24.
Kwa kitabu cha mambo ya Walawi mlango wa 24.
Leviticus 24 verses 1 to 4. Look at what he says.
Mambo ya Walawi mlango wa 24 mstari wa kwanza hadi wa 4. Tazama anachosema.
The Lord said to Moses.
Bwana akamwambia Musa.
Command the Israelites to bring you clear oil or pressed olives.
Waagize wa Israeli wakuletee mafuta safi yaliyokamuliwa ya zeituni.
So that the lamp may be kept burning continually.
Kwa ajili ya mwanga ili ya kwamba taa ziwe zinawaka mfululizo.
If I were you and I meet clear oil, I would underline it.
Kama ningekuwa wewe nikikutana na mafuta safi nitapigilia mstari.
And I meet the word burning continually, I would underline continually.
Na nikikutana na neno ziwake mfululizo nitapigilia mstari mfululizo.
Outside the curtain of the testimony.
Inje ya pazia la ushuhuda.
In the tent of meeting.
Ndani ya hema la kukutania.
Aaron is to tend the lamp before the Lord from evening till morning continually.
Aruni ataziwasha taa mbele za Bwana kuanzia jioni hadi asubuhi kwa mfululizo.
If I meet continually, I would underline it again.
Nikikutana na mfululizo, nitalipigilia mstari tena.
If I meet continually,
nikikutana na mfululizo,
ningeichapa mstari.
Nitaichapa mstari.
I would have underlined it.
Ningeipigilia mstari.
He said, this is to be a lasting ordinance for generations to come.
Na anasema, hili litakuwa agizo la kudumu kwa vizazi vijavyo.
The lamp on the pure gold stand before the Lord must be tended continually.
Taa zilizo juu ya kinara cha dhahabu safi mbele za Bwana lazima zihudumiwe mfululizo.
Like this. Three times continually.
Mara tatu akisema mfululizo.
When God repeats something once.
Wakati Mungu anarudia jambo mara moja.
It is of extreme gravity.
Ni la uzito mkubwa zaidi.
When the Lord repeats it now a third time.
Lakini sasa Bwana anapolirudia mara ya tatu.
Oh, that one now you must catch and catch.
Hilo sasa ni lazima ukamate ushike na ushike kweli kweli.
And leave it.
Na uliishi.
He says.
Anasema.
When the evening comes.
Jioni inapokuja.
We know that the evening brings darkness.
Tujua kwamba jioni huleta giza.
And darkness would befall the sanctuary.
Na giza litajaa kwenye hekalu.
The inner chambers of the sanctuary.
Maeneo ya ndani ya hekalu la Mungu.
And the Lord we serve, the God we serve, you can see his nature here.
Na Mungu tunayemtumikia waweza kuona asili yake hapa.
He said, I am the light of the world.
Alisema, mimi ndiye nuru ya ulimwengu.
He is the light of the world.
Yeye ni nuru ya ulimwengu.
In the beginning was the word.
Mwanzoni alikuwepo neno.
The word became flesh.
Neno likafanyika mwili.
The word was God. The word was with God.
Neno lilikuwa Mungu. Neno lilikuwa pamoja na Mungu.
And that word became the light of the world.
Na hilo neno likafanyika nuru ya ulimwengu.
And darkness has never understood it.
Na giza halijawahi kulielewa.
Our God is the God of light.
Mungu wetu ni Mungu wa nuru.
And when the evening comes, he says, now you need to take your lamp.
Na wakati jioni inapokuja, anasema kwamba sasa unapaswa kuchukua taa yako.
And make sure you take clear oil.
Na uhakikishe kwamba unachukua mafuta safi.
And pour and begin to tend the lamps continually.
Na umwage yale mafuta na uanze kuihudumia ile taa mfululizo.
Let me explain what that means.
Wacha niwaelezeni hiyo inamaanisha nini.
Let's say you are eating in a restaurant.
Tuseme kwa mfano unakula kwenye hoteli.
And there is a restaurant attendant.
Na kuna wale wahudumu wa mkahawani kwenye hoteli.
But they are tending you is the word, right?
Lakini wanakuhudumia.
And she gives you a coke, or he gives you a coke. He serves you with a coke.
Alafu anakupatia coke.
Full Coca-Cola.
Coca-Cola iliyojaa.
Full in the glass.
Imejaa kwenye glasi.
With ice.
Na barafu.
If he is the one tending.
Ikiwa ni yeye anayekuhudumia.
The restaurant attendant, but tending.
Anayekuhudumia sasa.
Tending that table.
Anayehudumu katika meza hiyo.
He will be seated somewhere.
Atakuwa ameketi mahali fulani.
Just watching what is going on there.
Akitazama kinachoendelea pale.
If the Coca-Cola is going down, he appears again, he is adding.
Na ikiwa ile Coca-Cola inapungua, anakuja tena, anaongeza.
He will sit back again.
Alafu ataketi tena.
If the Coca-Cola is going down, or orange juice, whatever, he will come and add.
Ikiwa ile Coca-Cola inapungua, ama maji ya machungwa, atakuja aongeze.
Continually.
Bila kukoma.
He is watching that glass.
Anaichunga hiyo glasi.
And the Lord is saying.
Na Bwana anasema.
That when you receive salvation.
Ya kwamba ulipopokea wokovu.
I lit up the lamps of your hearts.
Niliwasha taa ya mioyo yenu.
That the light inside you now shines on your face.
Ya kwamba nuru iliyomo ndani mwenu sasa ingae kwenye uso wako.
That's why you are the light of the world.
Na ndio maana wewe ndiwe nuru ya ulimwengu.
The lamp was lit on the moment you received the Lord.
Taa iliashwa wakati ule ulipompokea Bwana.
And he's saying.
Na anasema.
But now.
Lakini sasa.
Because of the dispensation of darkness.
Kwa sababu ya majira ya giza.
There is so much spiritual darkness across the globe.
Kuna giza jingi la kiroho kote kote duniani.
Kuna giza nyingi sana.
Kuna giza nyingi sana.
There is so much darkness right now across the globe.
Kuna giza nyingi sana hivi sasa kote kote duniani.
Homosexuals are bishops in churches.
Mashoga ni maaskofu kanisani.
Sexual sin between pastors and sheep.
Dhambi za washirati kati ya wachungaji na kondoo.
Sheep and sheep, worship team and pastor, worship team and worship team.
Kondoo na kondoo, kikundi cha kuabudu na wachungaji, kikundi cha kuabudu na kikundi cha kuabudu.
All the way around. False prophets, everything, witchcraft, name it.
Manabii wa uongo, uchawi, kila kitu.
But because of the dispensation of darkness, meaning the evening has arrived.
Lakini kwa sababu ya majira ya giza, kumaanisha kwamba jioni imewadia.
The evening has come.
Jioni imekuja.
Until morning, midnight hour morning.
Hadi asubuhi, saa sita za usiku asubuhi.
When the glory comes at midnight.
Wakati utukufu unakuja saa sita za usiku.
To take the church.
Kulichukua kanisa.
The oil and wine church.
Kanisa la mafuta na divai.
That the Lord protects.
Ambalo Bwana analilinda.
Safeguards.
Analichunga.
So much.
Sana sana.
Is the church that is tending the lamp.
Ni kanisa ambalo linachunga taa yake.
Continually.
Mufulilizo.
That is the church.
Hilo ndilo kanisa.
That is tending her salvation continually. Guess what?
Ambalo linachunga wokovu wake mfulilizo. Na wajua nini?
Checking when the oil is going down, adding.
Kuchunguza ikiwa mafuta yanapungua na kuongeza.
It's going down, adding.
Yanapungua, anaongeza.
And let me tell you some secrets.
Na wacha niwaambieni siri fulani.
I want to speak secrets right now.
Ningependa kunena siri hivi sasa.
Let me tell you some secrets.
Wacha niwaambieni siri fulani.
When you buy a new lamp.
Unaponunua taa mpya.
When you buy a new lamp and you pour oil and start.
Unaponunua taa mpya, uweke mafuta na uiwashe.
The burning is normally not very efficient.
Kuwaka kwake na moto wake si mzuri sana.
It's burning, it's going low, it's burning. It's a new lamp.
Inawaka, inapunguka, inawaka, ni taa mpya.
But the more you continue oiling and it's burning.
Lakini unavyoendelea kutia mafuta na inawaka.
The more efficient. The weak, which sucks, drench and suck the oil. The more efficient, the weak become.
Ndivyo ule utambi unavyokuwa bora zaidi, ambao unanyonya mafuta na kuwaka, unakuwa bora zaidi.
Listen to this.
Sikiza haya.
When you continue,
unapoendelea,
tending your lamp,
kuichunga taa yako,
your salvation.
Wokovu wako.
Continually.
Mufulilizo.
Then you will even glow more light.
Basi utang'aa nuru nyingi hata zaidi.
Than in the beginning.
Kuliko mwanzoni.
That is the church the Lord is talking about in this vision.
Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana ananena juu yake katika maono haya.
When the Lord breaks the third seal.
Wakati Bwana anauvunja muhuri wa tatu.
Let me just share something.
Wacha nishiriki jambo.
I watched something on TV.
Nilitazama kitu fulani kwenye televisheni.
And I said, oh, blessed is Kenya.
Na nikasema Kenya imebarikiwa.
That's why the revelation of God is very important.
Na ndio maana ufunuo wa Mungu ni muhimu sana.
You cannot replace it with human theology, right?
Hawezi kubadilisha na theolojia ya kibinadamu.
Someone was teaching about the end time, then I wanted to know, what are they teaching?
Kuna mtu aliyekuwa akifundisha juu ya nyakati za mwisho, na kisha nikataka kujua kwamba je, anafundisha nini?
I'm always curious to know when I hear them teaching about it. What are they teaching?
Kila mara mimi hutaka kujua ninaposikia wanafundisha juu yake, kwamba je wanafunza nini?
Is it consistent with the visions the Lord is showing me?
Je, inaambatana sawa sawa na maono haya ambayo Bwana ananionyesha?
Totally off mark.
Kando kabisa, kando ya laini.
He was saying, you know, there must be the war of Armageddon first.
Akasema kwamba mwajua, lazima kuwepo na vile vita vya Armageddon.
And many nations must fight in Israel and kill each other.
Mataifa mengi lazima yapigane Israeli wawane.
Very seriously, and then the rapture will come.
Wawane vibaya zaidi, na kisha unyakuzi utakuja.
In other words, telling the church, since that war is very far from now, don't even prepare.
Kwa maneno mengine analiambia kanisa ya kwamba kwa sababu vita hivyo viko mbali sana kuanzia hapa, hata usijiandae.
Because it has to happen first.
Maana ni lazima vitatendeka kwanza.
Before the rapture.
Kabla ya unyakuzi.
And yet we know
na ili hali twajua
that nobody knows the day or the hour,
ya kwamba hakuna mtu aijuae siku wala saa.
And we know that the rapture, we are at the brink of the rapture.
Na twajua kwamba tuko ukingoni mwa unyakuzi.
That is obvious.
Hiyo ni dhahiri.
That's absolutely obvious.
Hiyo ni dhahiri sana.
The Lord has spoken to me about the seven seals.
Bwana ameninenea juu ya ile mihuri saba.
And the coming of the Messiah.
Na kuja kwake Mesia.
But what I'm saying,
lakini kile ninachosema,
is that the Lord celebrates,
ni ya kwamba Bwana anasherekea,
in the breaking of the third seal,
katika kuvunjwa kwa muhuri wa tatu,
he celebrates the church that is tending her lamp continually, the key word.
Anasherehekea kanisa ambalo linachunga taa yake mfululizo, ndilo neno la muhimu.
Continually means this.
Mfululizo inamaanisha hii.
As I'm walking, I realize there is a stain here, I remove it.
Ninapotembea, ninatambua kwamba kuna doa hapa, ninaliondoa.
I'm walking further.
Natembea kuendelea.
I check properly again in the mirror, which is this Bible.
Ninajichunguza vizuri zaidi katika kioo ambacho ndio hii Biblia.
I see another stain, I remove it.
Naona doa lingine, ninaliondoa.
I walk further, I see another stain, I remove it.
Ninatembea zaidi, naona doa lingine, ninaliondoa.
Continually tending this lamp of salvation.
Mfululizo nikichunga taa hii ya wokovu.
You are the lamp of God.
Wewe ndiwe taa ya Mungu.
Unto the dark world.
Kwa ulimwengu wa giza.
That's why in the vision that the Lord showed me after the rapture.
Na ndio maana katika maono ambayo Bwana alinionyesha baada ya unyakuzi.
After the rapture, the whole earth became dark.
Baada ya unyakuzi, dunia yote nzima ilikuwa na giza.
Because the light of the world had been taken.
Kwa sababu nuru ya ulimwengu ilikuwa imechukuliwa.
The church.
Kanisa.
And of course it's obvious.
Na kwa kawaida ni dhahiri.
Darkness befalls, right?
Giza linatanda.
Now I am beginning step by step.
Sasa ninaanza hatua baada ya hatua.
To go deeper with you.
Kuingia kilindini zaidi pamoja nanyi.
That you may understand.
Ya kwamba mkapate kuelewa.
What church does the Lord call the oil and wine church?
Ni kanisa lipi ambalo Bwana analiita kanisa la mafuta na divai?
Loving her so much.
Akilipenda sana.
That when he is bringing destruction.
Kiasi ya kwamba anapoleta uharibifu.
And famine.
Nanja.
Starvation of the word.
Ukosefu wa neno.
But this church.
Lakini hili kanisa.
He tells the rider of the black horse.
Anamwambia mpanda farasi wa farasi mweusi.
When you see her.
Utakapo muona.
Protect her.
Mulinde.
Safeguard her.
Muhifadhi.
Don't touch her.
Usimguze.
Don't damage her.
Usimuharibu.
That is the bride of Christ.
Huyo ndiye biharusi wa Kristo.
She is the hope for the works at Calvary.
Yeye ndiye tumaini kwa kazi za Calvary.
Let's move on, precious people.
Wacha tuendelee watu wa dhamani.
So you know that the evening to morning tends for this darkness that has entered.
Na basi mwajua kwamba kuanzia jioni mpaka asubuhi kunasimamia haya majira ya giza yaliyoingia.
The morning is at the midnight when the glory, the light of God comes, the glory.
Asubuhi ni saa sita ya usiku wakati utukufu, nuru ya Mungu, yani utukufu wa Mungu unashuka.
To take the church, right?
Kulichukua kanisa.
Okay. Leviticus chapter 23, verses 23-25.
Mambo ya Walawi mlango wa 23, mstari wa 23 mpaka 25.
What are the properties, the characters of the oil and wine church?
Je, tabia za kanisa la mafuta na divai ni zipi?
That's what we are looking at.
Hicho ndicho tunachoangazia.
Leviticus 23 verse 23-25.
Mambo ya Walawi mlango wa 23, mstari wa 23 mpaka 25.
Same book just on your left like this.
Kitabu hicho katika mkono wako wa kushoto hivi.
He says, the Lord said to Moses,
anasema, Bwana akamwambia Musa,
say to the Israelites,
waambie wa Israeli,
on the first day of the seventh month,
katika siku ya kwanza ya mwezi wa saba,
you are to have a day of rest,
mtakuwa na siku ya mapumziko,
a sacred assembly,
kusanyiko takatifu,
commemorated by trumpet blast,
kwa ukumbusho pamoja na kupigwa kwa tarumbeta.
Do no regular work,
musifanye kazi zozote za kawaida,
but present an offering made unto the Lord by fire,
lakini toweni sadaka kwa Bwana iliyoteketezwa kwa moto.
You understood the meaning there.
Mulielewa maana pale.
If there was anything to underline to take home, is fire.
Ikiwa kuna jambo lolote la kupigilia mstari na kusisitiza, ni kwa moto.
Listen.
Sikizeni.
He says,
anasema,
the church,
kanisa,
that is the oil and wine church,
lililo kanisa la mafuta na divai,
is a church,
ni kanisa,
that when she sacrifices unto the Lord,
ambalo linapotoa dhabihu kwa Bwana,
she sacrifices nothing else,
halitoi dhabihu kitu kingine chochote,
except an offering made by fire,
isipokuwa sadaka iliyoteketezwa kwa moto,
the fire of the Holy Spirit,
moto wa Roho Mtakatifu.
Let me explain to you a little bit here and then I will expand on the fire.
Wacha niwaelezeni kidogo hapa kisha nitapanua juu ya ule moto.
If you see Rosh Hashanah,
ukitazama Rosh Hashanah,
Rosh Hashanah,
Rosh Hashanah,
and then Yom Kippur,
na kisha Yom Kippur,
if you look at how the two days are seated,
ukitazama jinsi siku hizi mbili zilivyo,
Rosh Hashanah,
Rosh Hashanah,
and Yom Kippur,
na Yom Kippur,
you need to know this thing.
Mwapaswa kujua vitu hivi.
End time prophecy revolves around Israel.
Unabii wa nyakati za mwisho unazunguka Israeli.
If you did not know,
ikiwa hamkujua,
let me bring this to your attention, precious people.
Wacha ni wamakinisha na haya watu wa dhamani.
Israel is sitting right at the center of the end time prophecy.
Israeli imekaa katikati ya unabii wa nyakati za mwisho.
Hallelujah.
Hallelujah.
But anyway, Rosh Hashanah,
lakini hata hivyo, Rosh Hashanah,
and Yom Kippur,
na Yom Kippur,
those two days, the way they sit is this.
Hizo siku mbili jinsi zilivyo ni hivi.
You first come to Rosh Hashanah,
kwanza unakuja kwa Rosh Hashanah,
then you go to Yom Kippur,
na kisha unaiendea Yom Kippur.
That is the only time when they commemorate by trumpet blast.
Huo ndio wakati wa pekee wanapoadhimisha kwa sauti ya tarumbeta.
And the Lord himself,
na Bwana mwenyewe,
will come down from heaven,
atashuka chini toka binguni,
with a loud command,
na amri kuu,
with the voice of the archangel,
na sauti ya malaika mkuu,
and the trumpet blast of God,
na sauti ya tarumbeta ya Mungu.
So if you look at the foreshadowing,
na basi ukitazama ile picha yake ya uvuli,
the key word is foreshadowing,
neno kubwa ni kivuli chake kinachotangulia.
If you look at the foreshadowing,
ukitazama ule utangulizi wake wa kivuli,
let me give you first other foreshadowings before.
Kwanza kabisa wacha niwapeeni utangulizi mwingine wa kivuli kabla ya hapo.
One of the major foreshadowings is the tabernacle of Moses.
Moja wapo ya utangulizi wa mapema wa kivuli ni hema la kukutania la Musa.
The way the tabernacle of Moses, the way the Lord built it,
jinsi Mungu alivyojenga lile hema la kukutania la Musa,
it actually foreshadowed the coming of the Messiah.
Kwa kweli ulinena kuhusu kuja kwake Mesia.
It foretold,
ulitabiri,
the coming of the Messiah,
kuja kwa Mesia.
That's why you see that inside the Holy of Holies,
na ndio maana unaona ya kwamba ndani mwa patakatifu pa patakatifu,
there was the holy sacrifice of blood,
kulikuwepo na dhabihu takatifu ya damu.
You only enter there when you had blood in your hand.
Uliingia mule tu ukiwa na damu mikononi.
And that was the high priest.
Na huyo alikuwa kuhani mkuu.
And that's why you had the book of 1 Peter saying, and you are now a holy priesthood.
Na ndio maana mlisikia kitabu cha Petro wa kwanza akisema kwamba na sasa ninyi ni ukuhani takatifu.
Only the priest entered the holy of holies.
Ni kuhani pekee aliyeingia patakatifu pa patakatifu.
And never without blood of an animal.
Na si bila damu ya mnyama.
And when Jesus came and died on the cross.
Na wakati Yesu alikuja na akafa msalabani.
The Bible says the curtain ruptured.
Biblia inasema kwamba pazia ilipasuka.
The curtain that separated the holy of holies from the rest.
Pazia iliyogawanya patakatifu pa patakatifu toka kwingine.
Ruptured.
Ilipasuka.
So Jesus, based on the merit of his own blood, admitted us the church into the holy of holies.
Na basi Yesu kwa kustahili kwa damu yake mwenyewe akatuingiza sisi kanisa katika patakatifu pa patakatifu.
You understand?
Je, mwaelewa?
Do you understand this?
Je, mwaelewa haya?
So the whole worship that was going on there was a foreshadowing.
Na basi ibada yote iliyokuwa ikiendelea pale ilikuwa utabiri.
A foretelling of the coming of the Messiah.
Utabiri wa kuja kwake Messiah.
That's one of the foreshadowing.
Hiyo ni mojawapo ya utabiri.
When Jeremiah was prophesying the destruction of the temple.
Yeremia alipokuwa akitabiri kuharibiwa kwa hekalu.
The voice wailing at Rama.
Sauti ikiomboleza pale Rama.
Crying at Rama.
Ikilia pale Rama.
Rachel weeping for her sons. They are no more.
Raheli akiwalilia wanawe maana hawapo tena.
Desolation is in the land.
Ukiwa uko katika inchi.
The first level of that prophecy was the destruction of the temple by Nebuchadnezzar.
Kiwango cha kwanza cha kutimizwa kwa unabii huo kilikuwa kuharibiwa kwa hekalu na Nebuchadnezzar.
The servant of the Lord.
Mtumishi wa Bwana.
Nebuchadnezzar, the servant of the Lord. Did you hear that?
Nebuchadnezzar, mtumishi wa Bwana. Je, ulisikia hiyo?
Nobody heard me. The Lord called him my servant. I was shocked.
Bwana alimuita mtumishi wangu. Nilishangazwa.
But anyway, he came and destroyed the temple.
Lakini hata hivyo, alikuja na akaliharibu hekalu.
To fulfill the words of Jeremiah.
Ili kuyatimiza maneno yake Yeremia.
And then,
na kisha,
you see, they were chained.
Walikuwa wamefungwa minyororo.
When they gathered the Israelites,
walipowakusanya wa Israeli,
the men,
wanaume,
they were gathered at Rama.
Walikuwa wamekusanywa Rama.
And they were chained. They used to put one long chain. They tie you here, another person on one long chain.
Walikuwa wamefungwa minyororo na walikuwa wakiweka mnyororo mrefu kabisa wanakufunga hapa na mwingine tena katika huo mnyororo mrefu.
And when Nebuzaradan, the commander of the Babylonian army.
Na wakati Nebuzaradan, amiri jeshi wa jeshi la Kibabeli.
When he was now checking the fitness of the slaves, you know you have to check them.
Wakati sasa alikuwa anatazama hali ya wale watumwa, unajua ni lazima uwachunguze.
If he's weak, throw out, might die on the road.
Ikiwa ni mdhaifu, tupa inje manake anaweza kufa njiani.
When he was checking, when they had been gathered at Rama.
Alipokuwa akiwachunguza, walipokuwa wamekusanywa Rama.
He was walking like this.
Alikuwa akitembea hivyo.
He said, ah, you people.
Akasema ninyi watu.
You listen to the words he said.
Ninyi sikizeni maneno aliyosema.
Listen to the words he said.
Sikiza maneno ambayo alisema.
Listen to the words he said.
Sikiza maneno aliyosema.
He said.
Alisema.
Ah?
Ah?
You people.
Ninyi watu.
You are the ones who refuse to listen to the Lord, huh?
Ninyi ndiyo mliokataa kumsikiza Bwana.
And then he was shocked. He jumped and said, hey.
Alafu akashtuka, akaruka, akasema, hey.
Jeremiah.
Jeremiah.
You are also here.
Pia na wewe uko hapa.
Are you not the one who was telling these people to repent?
Si ni wewe uliyekuwa ukiwaambia watu hawa watubu.
So he unchained Jeremiah.
Na basi akamfungua Yeremia minyororo.
And he told him to go to a certain house where they would cook for him a meal every day and he would eat there.
Na akamwambia aende kwa nyumba fulani ambako atapikiwa kila siku chakula na atakula kule.
But the words of Jeremiah,
lakini maneno ya Yeremia,
the words of God came out of the words of now the enemy.
Maneno ya Mungu sasa yakatoka katika kinywa cha adui.
Huh? You people are the ones who did not want to repent, huh?
Nyinyi watu ndio wale ambao hamkutaka kutubu.
You did not want to listen to Jehovah.
Hamkutaka kumsikiza Jehovah.
That was the first fulfillment.
Hilo lilikuwa timizo la kwanza.
But it was the foreshadowing of the destruction of the church.
Lakini ulikuwa utabiri wa kuharibiwa kwa kanisa.
By the rider of the white horse.
Na mpanda farasi wa farasi mweupe.
That he would come, and when he comes, he would fulfill the breaking of the first seal.
Ya kwamba atakuja, na atakapokuja, atatimiza kuvunjwa kwa muhuri wa kwanza.
He would fill the prophecy Jesus spoke on the Mount of Olives when he said, no stone will be left on another.
Atatimiza unabii ambao Yesu alinena juu ya mlima wa Mizeituni, aliposema kwamba hakuna jiwe litakalobaki juu ya jingine.
And I expanded to you, and I said, the Babylonians even pride, they burnt the rocks so they could melt out, pry, melt out the gold that was on the pillars.
Niliwafungulieni hata zaidi, nikasema kwamba wakaldayo waliachoma yale mawe, ili ya kwamba wakapate kuyeyusha dhahabu iliyokuwa juu yake na kuichukua.
They set the rocks on fire, prying.
Walichoma yale mawe na moto.
The word is they pried the rock. And we see that the rider of the white horse has really pried the rocks of the church.
Na tuona kwamba kwa hakika mpanda farasi wa farasi mweupe kwa hakika amechoma kweli kweli mawe ya kanisa.
He has really extracted as much gold as everything.
Ametoa dhahabu kweli kweli kama vile ilivyo yote.
And now on the rocks there is no gold.
Na sasa kwenye mawe hamna dhahabu.
That's where you find all forms of teaching.
Na ndio maana unapata kila namna ya mafundisho.
Which are false.
Ambayo ni mafundisho ya uongo.
And I don't know why they cannot realize that the teachings are false.
Na sijui kwa nini hawawezi kutambua ya kwamba mafundisho ni ya uongo.
For example, if you are telling people, no, the rapture will not happen until a certain thing happens.
Kwa mfano ikiwa unawambia watu ya kwamba la unyakuzi hautatendeka hadi jambo fulani litendeke.
How come you cannot know that you are wrong?
Yawezekanaje hawezi kujua kwamba unakosea?
Because the Lord says, I am sovereign and nobody knows the day or the hour. Anytime it can happen.
Maana Bwana anasema kwamba mimi ni mwenyezi na hakuna ajuae siku wala saa. Wakati wowote inaweza kutendeka.
Excuse me. He's talking to me about the seals.
Ananinenea juu ya mihuri.
And for you are saying we should first wait for a big war and then it will happen.
Na wewe unasema kwamba ni lazima tungoje vita vikubwa alafu sasa itatendeka.
That means people should not prepare.
Kumaanisha kwamba watu hawapaswi kujiandaa.
If you know the day, then people should not prepare.
Ikiwa unaijua siku, basi watu wasijiandae.
Because they know the day.
Maana wanaijua siku.
They're waiting for certain events.
Wanangojea matukio fulani.
Hallelujah.
Hallelujah.
The foreshadowing.
Utabiri.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Let us be careful.
Wacha tuwe makini.
The Rosh Hashanah.
Ile Rosh Hashanah.
The Jewish New Year.
Mwaka mpya wa Kiyahudi.
It normally marks a new dispensation.
Kwa kawaida uliadimisha majira mapya.
A new season.
Nyakati mpya.
A new era.
Wakati mpya.
It was the foreshadowing of the rapture of the church.
Ulikuwa utabiri wa unyakuzi wa kanisa.
Because they blasted a trumpet call.
Maana walipiga tarumbeta.
And listen to this.
Nasikiza haya.
Then immediately after Rosh Hashanah came the Yom Kippur.
Na kisha baada tu ya Rosh Hashanah ikaja Yom Kippur.
Yom Kippur we used to just lie on the road.
Na Yom Kippur tulikuwa tukilala kwenye barabara.
Just that's the day you can read the book on the road and no vehicle will come that day.
Hiyo ndio siku waweza kusoma kitabu kwenye barabara na hakuna gari litakalokuja siku hiyo.
Everybody is fasting. It is the day of judgment. They call it day of atonement, but essentially day of judgment.
Kila mtu anafunga ni siku ya hukumu. Wanaita siku ya upatanisho lakini kimsingi ni siku ya hukumu.
Which also foreshadows the second coming, which foreshadows the judgment coming to the earth.
Ambayo pia inanena juu ya kuja kwa pili kwa Kristo, hukumu ijayo duniani.
The striking down with a sharp sword.
Kule kupigwa na ule upanga mkali.
From his mouth.
Toka kwa kinywa chake.
So the church that walks in the oil and wine.
Na basi kanisa linalotembea katika mafuta na divai.
That the Lord celebrates.
Ambalo Bwana anasherekea.
Is a church that sacrifices an offering made by fire.
Ni kanisa linalotoa sadaka inayoteketezwa kwa moto.
Only a Holy Ghost worship.
Ni ibada tu ya Roho Mtakatifu.
Nothing else.
Hakuna kingine chochote.
Only a Holy Ghost worship.
Ni ibada tu ya Roho Mtakatifu.
Holy Spirit worship.
Ibada ya Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
He is the Spirit of truth.
Yeye ni Roho wa ukweli.
When he comes, he reveals more and more of Christ in the church.
Anapokuja, anafunua zaidi na zaidi ya Kristo kanisani.
And if Christ, he is the way, the truth and the life, the truth.
Na ikiwa Kristo ndiyo njia, ukweli na uzima, ukweli.
Then the Spirit of truth.
Basi Roho wa ukweli.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
When he brings his fire in your worship.
Anapoleta moto wake katika ibada yako.
You will worship in the Spirit and in the truth.
Utaabudu katika Roho na kweli.
You must.
Ni lazima.
You must.
Lazima.
You must worship in the Spirit and in the truth.
Lazima uabudu katika Roho na kweli.
Nothing else.
Hakuna kingine chochote.
Let me move one notch higher.
Wacha niendelee kiwango kimoja juu.
You can read it at home, Exodus 27 verses 20 to 21. Read it at home.
Uweza kujisomea nyumbani kitabu cha Kutoka mlango wa 27 mstari wa 20 mpaka 21.
Let's go to Matthew chapter 25 verses 1 to 13.
Twende kwa Mathayo mlango 25 mstari wa kwanza hadi wa 13.
When Jesus himself was talking about this oil and wine church.
Wakati Yesu mwenyewe alikuwa akinena juu ya kanisa hili la mafuta na divai.
Matthew 25.
Mathayo 25.
Verses 1 to 13.
Mstari wa kwanza hadi wa 13.
Let me summarize what it means.
Wacha niwawekeni kwa mkutasari maana yake.
Matthew 25, write it down verses 1 to 13.
Mathayo 25, andika chini mstari wa kwanza hadi wa 13.
And he says,
na anasema,
in a parable,
katika mfano,
the kingdom of heaven is like 10 virgins.
Ufalme wa Mungu ni kama wanawali kumi.
Who went out to wait for the coming of the bride's groom.
Waliotoka kwenda kumlaki bwana harusi.
The coming of the groom.
Kuja kwa bwana harusi.
And he says, 5 of them were wise.
Na anasema kwamba watano wao walikuwa wenye busara.
And 5 were foolish.
Na watano walikuwa wapumbavu.
And he says,
na anasema,
that, listen very well, all the 10 virgins became tired and fell asleep.
Nasikiza vizuri sana. Anasema wanawali wote kumi wakachoka, wakasinzia na wakalala.
All the 10.
Wote kumi.
Fell asleep.
Walilala.
They were tired of waiting.
Walichoka kungojea.
Because he says the coming of the bridegroom was long time in coming.
Maana anasema kwamba kuja kwake bwana harusi kulikawia.
And then he said, when the trumpet was blown.
Na kisha anasema kwamba tarumbeta ilipopigwa.
Again, let me put it better. When the announcement was made.
Na tena wacha niseme vizuri, wakati tangazo lilitangazwa.
Hey, I have seen the wedding ring. I have seen him coming.
Kwamba hey, nimeona pete za harusi, nimemuona akija.
They all woke up.
Wote wakaamka.
But what mattered was this.
Lakini kilichojalisha ni hiki.
How did you prepare from then on?
Ulijiandaa vipi kuanzia pale kuendelea?
All had fallen short of the glory.
Wote walikuwa wamepungukiwa na utukufu.
All had had their lamps going off, burnt out.
Wote walikuwa na taa zao zikizimika, zilikuwa zinazima.
But the wise virgin.
Lakini wanawali wenye busara.
They took oil.
Wakachukua mafuta.
The jar of oil they had stepped out with.
Chombo cha mafuta walichokuwa wametoka nacho.
And they poured.
Na wakamwaga.
Into their lamps at that critical last minute.
Katika taa zao, katika hiyo dakika nyeti zaidi ya mwisho.
And they were back to glowing the light of God.
Na walikuwa mara tena wanaangaza nuru ya Mungu.
And when the groom came.
Na bwana harusi alipokuja.
The door opened.
Mlango ulifunguka.
And they entered there with him.
Na wakaingia mle ndani pamoja naye.
And the door was shut.
Na mlango ukafungwa.
The foolish virgin.
Wanawali wapumbavu.
The foolish church.
Kanisa pumbavu.
Was busy at Uhuru Park buying oil.
Lilikuwa limejishughulisha Uhuru Park likinunua mafuta.
Nobody heard me.
Hakuna aliyenisikia.
They were buying small bottles of oil.
Walikuwa wananunua vichupa vidogo vidogo vya mafuta.
At 500 bob.
Kwa shilingi 500.
Because the wise virgins told them, look.
Maana wanawali wenye busara waliwaambia kwamba tazama.
There isn't enough for both us and you.
Hayapo ya kututosha sisi pamoja nanyi.
You go and buy some for yourself.
Nendeni mukajinunulie madukani.
And I am shocked that they indeed went.
Na ninashangazwa kwamba kwa hakika walienda.
How can you buy the Holy Spirit of God?
Wawezaje kumununua Roho Mtakatifu wa Mungu?
But the wise church, when they received the Lord, they received the Holy Spirit also.
Lakini kanisa lenye busara walipompokea Bwana, pia wakampokea Roho Mtakatifu.
And when the last minute came,
na dakika ya mwisho ilipokuja,
what mattered was this?
Kilichojalisha ni hiki.
That they were walking the Holy Spirit.
Ya kwamba walikuwa wanatembea katika Roho Mtakatifu.
That they were filled with the Holy Spirit.
Ya kwamba walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu.
That is what mattered.
Hicho ndicho kilichojalisha.
They were filled with the Holy Spirit.
Walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu.
In that last moment when the going is rough.
Na huwa wakati wa mwisho, wakati ambapo mwendo ni mgumu.
When your lamps are almost dying out.
Wakati taa zenu karibu zinazimika.
When you have an external support.
Wakati una msaada wa ziada.
Of God, of the Holy Spirit.
Wa Mungu, wa Roho Mtakatifu.
You will light the lamp of God.
Utaiwasha taa ya Mungu.
And the light will grow even bigger and bigger.
Na ule mwanga utang'aa hata mkubwa na mkubwa zaidi.
And bigger.
Na mkubwa zaidi.
And bigger until you enter.
Na hata mkubwa zaidi hadi utakapoingia.
Hallelujah.
Hallelujah.
So the message the Lord is giving.
Na basi ujumbe ambao Bwana anapeana.
Is that the breaking of the third seal on the scroll of God.
Ni ya kwamba kuvunjwa kwa muhuri wa tatu kwa gombo la Mungu.
Is the celebration of the infilling of the chosen church.
Ni kusherehekea kwa kujazwa kwa kanisa chaguliwa.
With the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
And that's why I was talking to you about you being the letters that have been used to write this scroll.
Na ndio maana nilikuwa nikiwaneneeni kwamba ninyi ndizo zile herufi zilizotumika kuandika hili gombo.
and the Holy Spirit has written it with his ink.
Na Roho Mtakatifu ameliandika kwa wino wake mwenyewe.
In your heart.
Katika mioyo yenu.
Now do you understand?
Sasa mnaelewa?
This church.
Hili kanisa.
This church that the Lord is so fond of.
Hili kanisa ambalo Bwana analipenda sana.
The Lord loves so much.
Bwana analipenda sana.
So has to protect so much.
Kiasi ya kwamba analilinda zaidi.
This church is the church that is Holy Ghost filled.
Hili kanisa ni kanisa lililojazwa roho.
The church that has received the anointing on this hour.
Kanisa lililopokea upako wa saa hii.
She has witnessed the latter glory.
Limeshuhudia utukufu wa nyakati za mwisho.
You are that church.
Ninyi ndilo lile kanisa.
You are that church.
Ninyi ndilo lile kanisa.
There is no excuse.
Hakuna kijisababu.
Now you can walk in righteousness.
Sasa mwaweza kutembea katika haki.
Because you have witnessed it.
Maana mumeyashuhudia.
You have partaken of it.
Na mumehusika.
Those are the qualities of the oil and wine church.
Hizo ndizo tabia za kanisa la mafuta na divai.
That the Lord celebrates upon breaking the third seal.
Ambalo Bwana anasherehekea wakati anapovunja muhuri wa tatu.
I said.
Nilisema.
The melancholy, the sadness.
Ule huzuni.
The distress.
Ile shida.
That the breaking of the seals bring to the earth.
Ambayo kuvunjwa kwa hii mihuri kunaleta duniani.
They are a coating.
Ni kifuniko.
You know the way you can coat something.
Unajua jinsi ambavyo unaweza kufunika kitu?
With bitter.
Na kitu kichungu.
You can take a nice sweet.
Unaweza kuchukua peremende nzuri.
A candy and you put some bitter coating on it.
Alafu uweke kitu fulani kikali juu ya hiyo peremende.
So people will run away from it.
Basi watu wataitoroka.
But those who discover it.
Lakini wale wanayoitambua.
Those babies will start just learn to nyonya the bitter.
Wale watoto wataanza kunyonya ile sehemu ya juu kali.
Because they know inside there is sweet.
Maana wanajua kwamba ndani kuna utamu.
If you look very carefully at these three seals.
Ukitazama kwa makini zaidi hii mihuri tatu.
Even the earthquake, the deception.
Hata matetemeko ya ardhi na udanganyifu.
The bloodshed, whatever they bring.
Umwagaji wa damu na chochote kingine kile.
Inside it is the message on the coming of the Messiah.
Mule ndani mna ujumbe wa kuja kwake Mesia.
There is a sweetness inside there.
Kuna utamu mule ndani.
The coming of the Messiah is inside there.
Kuja kwa Mesia kuko mule ndani.
It is there.
Kuko mule ndani.
And the Lord says.
Na Bwana anasema.
The wise virgins entered.
Wanawali wenye busara waliingia.
So next time somebody is trying to sell you a bottle of oil.
Kwa hivyo wakati ujao mtu anapojaribu kukuuzia kichupa cha mafuta.
Olive oil in Kenya here.
Mafuta ya zaituni hapa Kenya.
You ask them one question.
Wewe waulize swali moja.
Excuse me.
Niwie radhi.
How about the price Jesus paid at Calvary?
Na je, gharama ambayo Yesu alilipa Calvary?
He paid the full price, right?
Alilipa gharama kamilifu.
And he said, now, because I paid the price.
Na akasema sasa, kwa sababu nimeilipa hii gharama.
Now, you can just ask.
Sasa mwaweza tu kuulizia.
And then receive the promise the Father gave you.
Na kisha kuipokea ahadi ambayo Baba aliwapeni.
Hallelujah.
Hallelujah.
Don't buy those things.
Musinunue vitu hivyo.
That is witchcraft.
Huo ni uchawi.
That is uchawi proper.
Huo ni uchawi proper.
Witchcraft 101.
Uchawi moja kwa moja.
Because you cannot sell the Holy Spirit of God.
Maana hauwezi kumuuza Roho Mtakatifu wa Mungu.
You cannot.
Hauwezi.
You cannot say that if you have 1,000 I give you 2 bottles.
Huwezi kasema kwamba ikiwa uko na 1,000 nitakupa vichupa viwili.
That's a double portion, double anointing.
Huo ni upako maradufu.
You cannot say things like that.
Huwezi kusema vitu kama hivyo.
Let me tell you.
Wacha niwaambieni.
You cannot even go and say, Lord, I want the anointing like that one there, like that man there.
Hata hawezi kuenda na kusema kwamba Bwana, ninataka upako kama wa mtu yule pale.
Each person is given a unique anointing by the Lord.
Kila mtu anapewa na upako wa kipekee na Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes. Let us move on.
Wacha tuendelee.
1 Samuel chapter 3.
Samueli wa kwanza mlango wa tatu.
How many are benefiting something tonight?
Ni wangapi wanafaidika na kitu leo?
For me, I am benefiting.
Kwangu mimi ninafaidika.
This is a good thing, right?
Hili ni jambo jema.
That you may walk in and worship the Lord, sweet worship.
Ya kwamba waweza kaingia ndani na umwabudu Bwana katika ibada tamu.
Free of charge and well.
Bure kabisa tena nzuri.
And the glory visits.
Na utukufu unatembelea.
And the word be right.
Na neno liko sawa.
Without anyone intimidating you, huh?
Bila ya mtu kukuogopesha.
Usipoweka, nyinyi ni maskini sana kwa maana hamupatiani.
Musipoweka, nyinyi ni maskini sana kwa sababu hamutoi.
You people are poor because you don't give. There's that kind of situation in the church.
Nyinyi watu ni maskini sana manake hamtoi. Kuna hali ya aina hiyo kanisani.
But that is now the drought.
Lakini sasa huo ndio ule ukame.
That is the one quart of wheat for a day's wages.
Hicho ndicho kile kibaba kimoja changano kwa mshahara wa siku moja.
That is famine proper.
Hiyo ni njaa proper.
I'm talking about the overflow, right?
Ninanena juu ya mufuriko.
The overflow of the anointing of the Holy Spirit.
Mufuriko wa upako wa Roho Mtakatifu.
First Samuel, precious people.
Samueli wa kwanza, watu wa dhamani.
Chapter 3.
Mlango wa tatu.
Verse 3, let's see what he says.
Mstari wa tatu. Wacha tuone kile anachosema.
He says,
anasema,
the boy Samuel ministered before the Lord under Eli.
Kijana Samueli alihudumu mbele za Bwana chini ya Eli.
In those days the word of the Lord was rare.
Katika siku zile neno la Mungu lilikuwa adimu.
There were not many visions.
Hapa kuwepo na maono mengi.
Do you see the scarcity?
Je, unaona ule upungufu?
Do you see the drought?
Je, unaona ule ukame?
The word of the Lord was rare.
Neno la Bwana lilikuwa adimu.
There were not many visions, which means that was the dispensation of closed heaven.
Hapa kuwepo na maono mengi, kumaanisha kwamba hayo yalikuwa majira ya mbingu zilizofungwa.
You see that? There was evil.
Kulikuweko na maovu.
But anyway, let me read. He says, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak, if I were you and I meet eyes, I underline, and weak, I underline, which means his vision was weak.
Anasema, usiku mmoja, Eli ambaye macho yake yalikuwa yamefifia sana, kama ningekuwa wewe, nikikutana na macho, nitapigilia mstari. Alafu yamefifia, pia nitapigilia mstari. Kumaanisha kwamba kuona kwake kulikuwa dhaifu.
He was not visionary anymore.
Hakuwa akiona tena.
Hallelujah.
Hallelujah.
Then he says, one night, Eli, whose eyes were becoming weak.
Kisha anasema, usiku moja, Eli ambaye macho yake yalikuwa yamefifia sana.
So weak that he could barely see.
Kiasi ya kwamba aliona kwa shida sana.
Was lying down in his usual place.
Alikuwa amelala mahali pake pa kawaida.
If I were you, I would underline usual.
Kama ningekuwa wewe, ningepigilia mstari pa kawaida.
The lamp of God had not yet gone out.
Taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado.
And Samuel was lying down in the temple of the Lord.
Na Samueli alikuwa amelala hekaluni mwa Bwana.
Where the ark of God was.
Ambapo sanduku la Mungu lilikuwako.
Then the Lord called Samuel.
Kisha Bwana akamuita Samueli.
Samuel answered, here I am.
Samueli akajibu, mimi hapa.
And then he ran to Eli three times. That's okay. Let me explain.
Na kisha akakimbia kwa Eli mara tatu.
There is a lamp there.
Kuna taa mahali hapo.
There is a lamp here.
Kuna taa mahali hapa.
And the lamp.
Na hii taa.
Was being tended.
Ilikuwa ikihudumiwa.
And when I look very carefully.
Na ninapotazama kwa makini sana.
At where the lamp was being tended.
Mahali pale ambapo taa hii ilikuwa ikihudumiwa.
It was not here.
Haikuwa hapa.
It was in the Holy of Holies.
Ilikuwa patakatifu pa patakatifu.
Because the ark of the covenant of God was there.
Maana sanduku la agano la Mungu lilikuwemo.
That is a holy place.
Hapo ni mahali patakatifu.
So right away I can tell you.
Basi moja kwa moja naweza kawambieni.
That the church of the oil and wine.
Kwamba kanisa la mafuta na divai.
That Jehovah celebrates.
Ambalo Jehovah anasherekea.
Upon breaking the third seal.
Wakati wa kuvunjwa kwa muhuri wa tatu.
Is a church who is sacrificing in the Holy of Holies.
Ni kanisa linalotoa dhabihu patakatifu pa patakatifu.
Very easy to say, but let me explain what that means.
Ni rahisi sana kusema, lakini wacha niwaelezeni inamaanisha nini.
Which is now more difficult.
Ambayo sasa ndio ngumu zaidi.
When you sacrifice in the Holy of Holies.
Unapotoa dhabihu patakatifu pa patakatifu.
Do you remember the ark of the covenant of God?
Je, munakumbuka sanduku la agano la Mungu?
When they were carrying it and they did not carry well, people died.
Walipokuwa wamelibeba na hawakubeba vizuri, watu walikufa.
You remember that?
Mwakumbuka hiyo.
People died.
Watu walikufa.
There is the judgment of God at that place.
Kuna hukumu ya Bwana mahali hapo.
If you look at the relationship between God and Israel.
Ukitazama uhusiano kati ya Mungu na Israeli.
It is so much love.
Ni upendo mwingi sana.
To the extent that it says Israel is my wife, the wife of Jehovah.
Kiasi ya kwamba anasema Israeli ni mke wangu, mke wa Jehovah.
The apple of my eye.
Mboni ya jicho langu.
But that love at times, there is no boundary between love and wrath.
Lakini upendo huo wakati mwingine hakuna mpaka kati ya upendo na ghadhabu.
At one point he judges them more than any other human being walking the earth.
Wakati mwingine anawahukumu vibaya zaidi kuliko wanadamu wengine wanaotembea duniani.
There is love there.
Kuna upendo pale.
And wrath there.
Na kuna ghadhabu pale.
And the lamp of God had not gone off.
Na taa ya Mungu haikuwa imezimika.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
That if the lamp of God. If you are the oil and wine church.
Ya kwamba ikiwa wewe ni kanisa la divai na mafuta.
Then the lamp of God.
Basi taa ya Mungu.
That you are spotting.
Ambayo unawasha.
That you are showing, spotting is the word.
Ambayo unaonyesha, unadhihirisha.
Will not go.
Haitazimika.
Number two.
Na cha pili.
It will be burning in the Holy of Holies.
Itakuwa ikiwaka patakatifu pa patakatifu.
Where there is no compromise in walking with the Lord.
Ambapo hakuna kupatana na dhambi kokote katika kutembea na Bwana.
In the Holy of Holies you tereza kidogo you are hit.
Patakatifu pa patakatifu ukiteleza kidogo unagongwa.
You slide a little bit and the wrath of God is upon you.
Unateleza kidogo na ghadhabu ya Mungu hii juu yako.
I am talking to you today.
Nina waneneni leo.
Listen to this.
Sikiza haya.
He says.
Anasema.
And the visions were rare.
Na maono haya kuwepo.
Did you hear me?
Je, mmesikia?
Let me explain this.
Wacha nieleze haya.
If you go to many churches in Kenya today.
Ukienda kwa makanisa mengi hapa Kenya leo.
You'll find false prophets.
Utawapata manabii wa uongo.
Pastors also giving false prophecies.
Wachungaji pia na wao wakipeana unabii wa uongo wakisema.
The Lord told me.
Bwana aliniambia.
The Lord said.
Bwana alisema.
The Lord told me.
Bwana aliniambia.
The Lord says.
Bwana anasema.
When the Lord actually did not speak with them.
Wakati kwa hakika Bwana hakunena na wao.
The Lord told me you need to give up that 500,000 you have in your account.
Bwana aliniambia ya kwamba unapaswa kusalimisha hiyo 1,500 ulionayo katika account yako.
Because he's going to bless you.
Maana anaenda kukubariki.
They say such things.
Wanasema vitu kama hivyo.
And yet here.
Na ili hali hapa.
You hear what the Lord is saying now in the church. By vision aligned in scripture.
Unasikia kile ambacho Bwana anasema sasa kwa kanisa na maono yanayoambatana na maandiko.
With prophecy fulfilled.
Na unabii unaotimizwa.
Eli was lying in his usual place. Did you hear the word usual?
Eli alikuwa amelala mahali pake pa kawaida. Je, ulisikia neno hilo pa kawaida?
Which means
inayomaanisha
not sensitive to dispensational change.
Hakuwa makini kwa mabadiliko ya majira.
Lost all sensibility to dispensational change.
Alikuwa amepoteza umakinifu wote kwa mabadiliko ya majira.
For example, now in Kenya.
Kwa mfano hivi sasa Kenya.
You just know that the Lord is doing a new thing.
Wajua kwamba Bwana anafanya jambo jipya.
You cannot pretend and say no for me. I'm just going to continue in the same old style.
Hawezi kujidanganya na kusema kwamba kwangu mimi nitaendelea tu katika yale maisha ya kitambo.
You just look at this amount of revival here.
Unatazama tu hiki kiwango cha uvuvio hapa.
And you know that the Lord is doing a new thing in this country.
Na unajua kwamba Bwana anafanya jambo jipya katika taifa hili.
You look at the DVDs, the cripples walking.
Unatazama DVDs viwete wakitembea.
The blind seeing until the school leadership come to me and say, let us thank the Lord for this healing.
Vipofu wanaona hadi viongozi wa shule wananijia. Wanasema kwamba wacha tushukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji huu.
Cripples walking.
Viwete wanatembea.
Deaf hearing.
Viziwi wanasikia.
You just know that there is a dispensational change.
Unajua ya kwamba kuna mabadiliko ya kimajira.
Something has changed in the church in the spiritual realm.
Kuna jambo lilobadilika kanisani katika maeneo ya kiroho.
You just know that.
Unajua tu hayo.
How can you then afford to be lying in the same usual place?
Basi wawezaje kuwa umelala mahali pale pale pa kawaida?
Eli was lying in the same usual place.
Eli alikuwa amelala mahali pale pale pa kawaida.
He did not change position.
Hakubadilisha nafasi.
And the visitation of God passed him by.
Na mtembeleo wa Mungu ukampita.
He did not know it was time to move from the outer court into the inner most holy place.
Hakujua kwamba ulikuwa wakati wa kusonga toka kwa nyua za nje kuingia patakatifu pa patakatifu.
Because the prophetic time had arrived for God to do a new thing.
Maana wakati wa kinabii ulikuwa umefika kwa Mungu kufanya jambo jipya.
To remove the church, the people, the Israelites from humiliation.
Kuliondoa kanisa, watu, kuwaondoa Waisraeli toka kwa kudunishwa.
But the church of God.
Lakini kanisa la Mungu.
The church of the Lord.
Kanisa la Bwana.
That walks in oil and wine.
Linalotembea katika mafuta na divai.
That church.
Hilo kanisa
is in the holy of holies.
Liko patakatifu pa patakatifu.
Burning the lamp of God.
Likiwasha taa ya Mungu.
It has not yet gone off.
Bado haijazimika.
And at that place the portals, the channels of heaven are open there.
Na mahali pale milango ya mbinguni iko wazi pale.
And God is giving fresh manna from there.
Na Mungu anapeana mana moto toka pale.
He's speaking directly from heaven.
Ananena moja kwa moja toka binguni.
Ask yourself.
Jiulize.
As a Christian.
Kama mkristo.
How is your spiritual life?
Je, maisha yako ya kiroho yako vipi?
Are you still in the same usual place?
Je, bado ungali mahali pale pale pa kawaida?
Are you still in that place?
Je, bado ungali mahali pale?
Sitting in the same place as a Christian saying,
ukiketi mahali pale pale kama mkristo ukisema,
we go to church, we do the rituals or whatever you want to call them.
Tuenda kanisani, tuafanya tamaduni zetu.
Pascal services or traditions, whatever you want to call them.
Ibada zetu za kitamaduni.
Some with drums around the town, whatever, I don't know, I don't want to describe them.
wengine na ngoma wakizunguka mjini.
The Lord is saying time has changed.
Bwana anasema kwamba wakati umebadilika.
Time has changed.
Wakati umebadilika.
Time has changed.
Wakati umebadilika.
You cannot afford to be in the same panda mbegu.
Hawezi kuendelea kubaki katika ile panda mbegu.
Because time has come to prepare for the coming of the Messiah.
Maana wakati umekuja wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Mesia.
Hallelujah.
Hallelujah.
You cannot afford to be in the same false prophecies.
Hawezi kaendelea kuwa katika unabii ule ule wa uongo.
God told me.
Ati Mungu aliniambia.
And then you say, no, please. You know what I'm saying? When you know God did not speak with him.
Wakati wajua kwamba Mungu hakunena na yeye.
Because the audience of the false prophecy will also be judged.
Maana wale wanaowasikiza manabii wa uongo pia na wao watahukumiwa.
Not just the false prophets, but those that gather not in the name of the Lord.
Sio tu manabii wa uongo pekee, lakini wale wanaokutana na sio katika jina la Bwana.
In another name and start listening to false prophecies.
Katika jina lingine na wanaanza kusikiza unabii wa uongo.
They too will be judged.
Na wao pia watahukumiwa.
Because it says in Amos, it says like sheep, like shepherd, the Lord will strike them both.
Maana katika Amosi anasema kwamba kama mchungaji pia hata kondoo, Bwana atawapiga wote.
So the oil and wine church.
Na kwa hiyo kanisa la divine na mafuta.
The Holy Ghost church.
Kanisa la Roho Mtakatifu.
The revival church that the Lord is birthing out.
Kanisa la uvuvio ambalo Bwana anazalisha.
Is celebrating with the breaking of the third seal.
Analisherehekea na kuvunjwa kwa muhuri wa tatu.
It is the church that is sensitive to the dispensational change of God.
Ni kanisa ambalo liko makini kwa mabadiliko ya majira ya Mungu.
They can detect that the Holy Spirit is doing a new thing.
Wanaweza kuhisi kwamba Roho Mtakatifu anafanya jambo jipya.
How can somebody just turn around, start prophesying big earthquakes?
Mtu anawezaje kuja tu na mara moja aanze kutabiri matetemeko ya ardhi makubwa makubwa?
That shock the whole earth and they really happen, you know?
Yanayoshtua dunia yote nzima na kwa kweli yanatendeka.
How can he know?
Anawezaje kujua?
Even from this side and that side.
Hata toka upande huu na itatendeka upande ule mwingine.
Unless God himself has spoken with him.
Isipokuwa kwamba Mungu mwenyewe amenena pamoja naye.
Unless God is doing it himself.
Isipokuwa kwamba Mungu mwenyewe anatenda.
It is God doing it.
Ni Mungu anayeyatenda.
He cannot shake buildings.
Hawezi akayatingiza majengo.
No one man can shake buildings.
Hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuyatingiza majengo.
Only the Lord can.
Ni Bwana pekee awezaye.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to share one last thing which is most important. Matthew chapter 3 verse 11.
Ningependa kushiriki jambo moja la mwisho ambalo ni nyeti zaidi katika Mathayo mlango wa 3 mstari wa 11.
Matthew 3:11.
Mathayo mlango wa 3 mstari wa 11.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says.
Anasema.
I'm reading now Matthew 3:11. The church that sacrifices in the Holy of Holies.
Kanisa linalotoa dhabihu patakatifu papatakatifu.
The church that offers sacrifice made out of fire.
Kanisa linalotoa dhabihu au sadaka zilizoteketezwa kwa moto.
He says, I baptize you with water for repentance.
Anasema hivi, mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba.
But after me will come one who is more powerful than I.
Lakini nyuma yangu anakuja yeye aliye na uwezo kuliko mimi.
Whose sandals I am not fit to carry.
Ambaye sistahili hata kuchukua viatu vyake.
He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
His winnowing fork is in his hand.
Chombo chake cha kupuria ki mkononi mwake.
And he will clear his threshing floor, gathering the wheat into the barn and burning up the chaff.
Naye atasafisha sakafu yake ya kupuria, akiukusanya ngano yake galani.
And burning up the chaff with unquenchable fire.
Na kuyachoma makapi kwa moto usiozimika.
What is this church of oil and wine?
Je, kanisa hili la mafuta na divine ni kanisa lipi?
that is ushered out by the breaking of the third seal.
Ambalo linafunuliwa kwa kuvunjwa kwa muhuri wa tatu.
Of the scroll of God in heaven.
Wa gombo la Mungu mbinguni.
I can now see.
Sasa naweza kuona.
That is the church.
Kwamba hilo ni kanisa.
That has separated out.
Lililo jitenga.
A church that is living a separated life.
Kanisa linaloishi maisha ya kujitenga.
And the question to you then becomes.
Na swali kwako wewe basi linakuwa.
Are you living a separated life?
Je, kwa kweli unaishi maisha yaliyotengwa?
Because some of you are born again here.
Mana baadhi yenu mumeokoka hapa.
Tomorrow you are going home back to sexual sin.
Lakini kesho mnarudi nyumbani, mnarudi katika dhambi za uasherati.
If you are in a relationship that is not ordained of God.
Ikiwa uko katika uhusiano ambao haujateuliwa na Mungu.
Make sure you repent. Go tell your partner, I have received the Lord.
Hakikisha kwamba unatubu na uende ukamwambie mwenzako kwamba nimempokea Bwana.
Let us run to the pastor right now, he's waiting for us.
Wacha tukimbie kwa mchungaji hivi sasa anatungojea.
And they come and the pastor will ask them, do you recognize your sin?
Na wanakuja na mchungaji atawauliza kwamba je, mnatambua dhambi yenu?
Said yes, what is your sin then?
Alafu wajibu ndio, alafu atauliza dhambi yenu ni ipi basi?
We have been in sexual sin, we have had children in sexual sin.
Tumekuwa kwa dhambi za uzinzi, tumewapata watoto kwa dhambi za uzinzi.
Are you willing to repent then?
Je, mna hiari ya kutubu basi?
Yes, we want then kneel down, let us repent.
Ndio tunataka, basi pigeni magoti tutubu.
And then they repent, after repentance, they stand up and you ask them, now, are you willing to marry this man?
Alafu wanatubu, na baada ya kutubu wanasimama, na unawauliza kwamba je, sasa unahiari ya kumuowa huyu mwanamme?
Do you want to marry this woman?
Je, wataka kumuowa huyu mwanamke?
They say yes, okay, I pronounce you husband and wife.
Wanasema ndio, basi sawa, na watangazeni mme na mke.
In the name of the Lord.
Kwa jina la Bwana.
And it is done.
Na imekwisha.
About 5 minute process. 5 minutes like this.
Yapata dakika tano tu. Kipindi cha dakika tano tu.
It is not about the bureaucracy of pens and paper.
Si kuhusiana na mitindo ya makaratasi na kalamu.
And everything.
Na kila kitu.
And articles.
Na maandishi.
It is about the condition of the heart.
Bali ni juu ya hali ya moyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
So he's saying.
Na basi anasema.
The oil and wine church.
Kanisa la mafuta na divai.
The revival church of this hour.
Kanisa la uvuvio la sahi.
Is a separated church.
Ni kanisa lilojitenga.
She is separated from sin. How?
Limejitenga toka kwa dhambi. Lakini vipi?
Because she walks in the oil.
Kwa sababu linatembea katika mafuta.
The Holy Ghost.
Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit comes with the fire of the Holy Spirit.
Roho Mtakatifu anakuja na moto wa Roho Mtakatifu.
That separates the wheat and burns the sin.
Unaotenga ngano na kuteketeza dhambi.
Burns the chaff.
Unachoma makapi.
With unquenchable fire.
Na moto usiozimika.
That is the church the Lord calls my people.
Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana analiita watu wangu.
He begins to develop a vocabulary. Anaanza kutumia lugha nyingine fulani sasa anasema ni watu wangu.
Anaanza kutumia lugha nyingine fulani sasa anasema watu wangu.
He says that church, he calls them my people.
Anasema kwamba hilo kanisa anawaita watu wangu.
In 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18.
Katika Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi wa 18.
Just write it.
Andika chini.
2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18.
Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi wa 18.
He says light and darkness cannot mix together.
Anasema ya kwamba nuru na giza haviwezi kuchangamana.
Let me tell you this secret.
Wacha niwaambieni siri hii.
Again, 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Read it at home, but let me explain it.
Na tena ni Wakorintho wa pili mlango wa sita, mstari wa 14 hadi wa 18. Jisomee nyumbani, lakini wacha nieleze.
Let me tell you a secret of God here.
Wacha nikawaambieni siri ya Mungu hapa.
The Lord says,
Bwana anasema,
if you take some consecrated meat,
ukichukua nyama fulani iliyotiwa wakfu,
roasted, consecrated roasted meat,
nyama choma iliyotiwa wakfu,
and you tie it in the fold of your garment,
na kisha uifunge katika upinde wa vazi lako,
to reach home so you can enjoy it at home again when you're hungry,
ufike nyumbani ili ya kwamba utaifurahia tena nyumbani utakapokuwa na njaa,
does that not desecrate the meat?
Je, si hiyo inainajisi nyama ile?
You didn't hear me. You take some consecrated meat you have been eating.
Unachukua nyama fulani iliyotiwa wakfu ambayo umekuwa ukila.
In a feast, a fiesta.
Umekuwa ukila kwenye sherehe.
A festival, festive. And then you tie it the way they used to tie on a fold of your garment.
Na kisha uifunge kama vile walivyokuwa wakifunga katika upinde, katika mkunjo wa nguo yako.
Some good roasted meat.
Nyama fulani nzuri kabisa iliyochomwa.
So you may enjoy it later at home.
Ili ya kwamba baadaye utaifurahia nyumbani.
He says,
anasema,
the garment is not consecrated.
Vazi lile halijatiwa wakfu.
The meat is.
Lakini nyama imetiwa wakfu.
Does that not desecrate the meat?
Je, si hiyo itainajisi nyama hiyo?
Let me tell you the secret.
Wacha niwaambieni siri.
When Jesus came, he brought the light of God.
Wakati Yesu alikuja, alileta nuru ya Mungu.
And that light chased away the darkness.
Na hiyo nuru ikalifukuza giza.
But if you walk in light today,
lakini ukitembea kwenye nuru leo,
and then you take that light that you have plus darkness,
na kisha uchukue nuru hiyo ulio pamoja nayo uichanganye na giza,
you'll always get darkness.
Kila mara utapata giza.
Your light plus darkness will always be equal to darkness.
Nuru yako kuongezea na giza kila mara itakuletea giza.
Hey, let us talk now, right?
Wacha tuongee sasa.
You cannot mix your salvation with defilement and expect it to continue to be consecrated.
Hawezi kuchanganya wokovu wako na unajisi na kisha utarajie kwamba wokovu wako utaendelea kuwa uliotiwa wakfu.
It will be desecrated expressly.
Ni lazima utatiwa najisi moja kwa moja.
That's what he's saying.
Hicho ndicho anachosema.
And he's saying,
na anasema,
that the revival church flowing with oil and wine of this hour,
ya kwamba kanisa la uvuvio linaotiririka na mafuta na divai ya sahi,
like you see here,
kama vile mnavyoona hapa,
is a church where now she is separated from sin.
Ni kanisa ambalo sasa limetengwa na dhambi.
The fire of the Holy Spirit obliterates.
Moto wa Roho Mtakatifu unaondoa.
The sin.
Unaondoa dhambi.
But I also see another thing.
Lakini pia naona jambo lingine.
The church the Lord is talking about.
Kanisa ambalo Bwana ananena juu yake.
The church he is talking about.
Kanisa analonena juu yake.
That walks with oil and wine at this hour.
Linalotembea na mafuta na divai katika sahi.
Is the mirror image of Christ.
Ni umbo la kioo la Kristo.
She bears the image, the mirror of Christ.
Kanisa hilo linabeba umbo, umbo la kioo la Kristo.
Why?
Kwa nini?
Because,
kwa sababu,
when the chaff has been burnt away,
wakati makapi yameteketezwa,
and the Holy Spirit,
naye Roho Mtakatifu,
has continually,
kwa kuendelea,
perpetually,
bila kukoma,
consistently,
mufulilizo,
revealed more and more of the person of Christ.
Amefunua zaidi na zaidi utu wa Kristo.
To you.
Kwako wewe.
Then you will be like Christ.
Basi utakuwa kama Kristo.
You will begin to wear the character of Christ.
Utaanza kuvalia tabia ya Kristo.
That is the church the Lord is talking about.
Hilo ndilo kanisa ambalo Bwana ananena juu yake.
Now let me move you to another place.
Na sasa wacha niwasongesheni mahali pengine.
If you will be like Christ,
ikiwa utakuwa kama Kristo,
what are the things about Christ that you need to see in your life.
Basi je, ni mambo yepi juu ya Kristo unayohitajika kuyaona kwenye maisha yako?
I'm going to share only one, okay?
Nitashiriki moja tu.
If this oil and wine church,
ikiwa hili kanisa la mafuta na divai,
this revival church of this hour,
hili kanisa la uvuvio la sahi,
the Holy Ghost revival church,
kanisa la uvuvio wa Roho Mtakatifu,
bring the Christians, the saints, into the mirror image of Christ,
litawaleta wateule, yani wa Kristo katika umbo la kio la Kristo,
the likeness of Christ,
sura ya Kristo,
then what are some of the likeness of Christ that you can now use to prop yourself?
Basi ni zipi baadhi ya sura za Kristo ama tabia za Kristo unazoweza kuzitumia kujichunguza?
Interrogate yourself.
Kujiuliza maswali.
Review yourself with.
Kujichunguza nazo.
So if you see them, you say, you know what? I am walking in the image of Christ.
Kiasi ya kwamba utakapoziona utasema kwamba wajua nini? Ninatembea katika umbo la Kristo.
I'll just share one of them.
Nitashiriki tu moja yapo.
Turn with me to Zechariah chapter 13.
Nenda pamoja nami kwenye kitabu cha Zekaria mlango wa 13.
Hallelujah.
Hallelujah.
Zechariah chapter 13. This is big now.
Zekaria mlango wa 13. Na hii ni kubwa sasa.
That you may be like Christ.
Ya kwamba mkapate kuwa kama Kristo.
What are some of the things, the like Christ things?
Basi ni yapi baadhi ya mambo ambayo ni mifano ya Kristo
that you need to see in your being,
unayopaswa kuyaona katika maisha yako?
Zechariah chapter 13 verses 7 to verse 9. Let's just begin with verse 7.
Zechariah mlango wa 13 mstari wa 7 hadi wa 9, na tuanze na ule mstari wa 7.
Hallelujah.
Hallelujah.
Awake, O sword.
Amka, e upanga.
Against my shepherd.
Dhidi ya mchungaji wangu.
Against the man who is close to me.
Dhidi ya mtu aliye karibu nami.
Declares the Lord Almighty.
Asema Bwana mwenye nguvu.
Strike the shepherd.
Mpige mchungaji.
And the sheep will be scattered.
Nao kondoo watatawanyika.
And I will turn my hand against the little ones.
Nami nitaugeuza mkono wangu dhidi ya wadogo.
Only that.
Hiyo tu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Listen, precious people.
Sikizeni watu wa dhamani.
Focus on me right now. This is critical.
Makinika hivi sasa, maana hii ni nyeti.
The prophets.
Manabii.
The prophets of the Old Testament.
Manabii wa agano la kale.
The prophets the Lord sent.
Manabii ambao Bwana aliwatuma.
They really wept.
Walilia kweli kweli.
They cried and they wept for a long time.
Walilia, wakalia machozi kwa muda mrefu.
Because of what I'm going to share.
Kwa sababu ya kile ninachoenda kushiriki.
Because in their manuscripts, in their scrolls.
Kwa sababu katika maandishi yao, katika magombo yao.
As they wrote, the visions God gave them.
Walipoandika maono ambayo Bwana aliwapa.
They had seen beyond that dispensation.
Walikuwa wameona zaidi ya majira hayo.
They had seen the dispensation of the coming of the Messiah.
Walikuwa wameyaona majira ya kuja kwake Mesia.
So when they gave prophecy, they prophesied the glorious dispensation.
Na basi walipotoa unabii, walitabiri majira ya utukufu.
Of the Messiah.
Ya Mesia.
Of the Messiah's coming.
Ya kuja kwake Messiah.
Of the advent of the Messiah.
Ya kuja kwake Messiah.
That's where I'm beginning.
Hapo ndipo napoanzia.
And each one of them gives an account.
Na kila moja wao anatoa hesabu.
Of the vision they saw.
Ya maono yale walioyaona.
And the coming Messiah.
Na Messiah ajae.
Jeremiah.
Jeremiah.
Isaiah.
Isaiah.
Ezekiel.
Ezekieli.
Now we are on Zechariah.
Na sasa tuko kwa Zekaria.
Zechariah saw the crucifixion of Jesus.
Zekaria aliona kusulubiwa kwake Yesu.
He saw the most beautiful moment in history.
Aliona wakati wa kupendeza zaidi katika historia.
The history of the universe.
Historia ya mbingu na inchi.
That now would come one.
Ya kwamba sasa atakuja mmoja.
who would go to the cross
atakayekwenda msalabani
and die for all men
na kuwafia wanadamu wote
and deliver men
na kuwakomboa wanadamu.
He saw
aliona
that time would come
kwamba wakati utakuja
when finally now
ambapo hatimaye sasa
death would be crushed
mauti itapondwa pondwa.
That is what made the prophets cry.
Hicho ndicho kiliwafanya manabii walie.
They wept a lot.
Walilia sana.
Because
kwa sababu
they had seen the coming of the Messiah.
Walikuwa wameona kuja kwake Mesia.
And they said, Lord, oh how we long.
Na wakasema kwamba Bwana jinsi gani twatamani
that we could live to see that dispensation.
Ya kwamba tungeishi kuyaona majira hayo.
When death would be defeated where on the cross.
Wakati mauti itashindwa wapi msalabani.
That's what Zechariah describes here in verse 7.
Hicho ndicho anachoelezea Zechariah hapa katika mstari wa 7.
Chapter 13 verse 7.
Mlango wa 13 mstari wa 7.
He said, "Oh you sword."
Akasema, "E upanga."
"Come against my shepherd."
"Njoo dhidi ya mchungaji wangu."
And he says, strike the shepherd.
Na anasema mpige mchungaji.
And the sheep will be scattered.
Na kondoo watatawanyika.
That was one of the prophecies on the coming of the Messiah.
Huo ulikuwa mojawapo ya unabii juu ya kuja kwake Mesia.
When he was going to come to the cross.
Wakati alikuwa anaenda kuja msalabani.
What is the headline of that prophecy? The title of that prophecy?
Je, kichwa cha unabii huo ni kipi?
It says the Messiah would be forsaken.
Inasema ya kwamba Mesia ataachwa.
That the Messiah would be forsaken.
Kwamba Mesia ataachwa peke yake.
By his own.
Na wale waliokuwa wake.
Of course by all men but his own. You see that?
Bila shaka na wanadamu wote lakini sasa na wake wenyewe.
Strike the shepherd.
Mpige mchungaji.
And the sheep will be scattered.
Nao kondoo watatawanyika.
That was a prophecy that when the Messiah comes.
Huo ulikuwa unabii ya kwamba wakati Mesia atakuja.
When the Christ comes.
Wakati Kristo atakuja.
The day he goes to the cross.
Siku atakayokwenda msalabani.
He would be forsaken by even his own.
Ataachwa na hata wale walio wake.
I'm just looking at some of the characters of Christ.
Ninaangazia tu baadhi ya tabia za Kristo.
To see if you can probe yourself with them.
Kuona ikiwa unaweza kujichunguza nazo.
And see if you wear them.
Na kuona ikiwa unazivalia.
If you really have them.
Ikiwa kwa kweli unazo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Are you wearing the character of Christ?
Je, kwa kweli umevalia tabia za Kristo?
Oh, Hallelujah. Yes, Lord. It is the prayer of our life. That is the cry of a church who is hungry for more of you. We want to be, as your word calls us, a glorious church without spot or wrinkle. Lord, make us